Hey, and so you know we had to make it happen. Calligraph Jones, I'm Super S, you already know. Go get him, girl.
You us not ready. Your job I go steady. Short everywhere. Short on the belly. Umenyona kwenye telly. Mini kama Balotelli. Flow tight kama Vado. Lakini simanishi Mary. He took money from you, Peter, and he brings it back to me. I enjoy it about you, Peter, I'm a citizen. We gonna come up on a stack, load the clip and flick at it. We may run up on your back, give you this the Gale Queen. Yo, yo, Gale Queen, Mimi Stucky drama. Wanna penda vile Mimi Nina Chana.
Yole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, makrupi. Papa na msupa estu shajipa mashukli. So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo watajua hawajui.
Watajua hawajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Watajua hawajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
And don't let me nunua samba. Mefungo mbiasala na manga. Mimi natoa ngatanga mahali ndalipa kalolo atalamba. Mini lafikia luto. Jiendo unisikia mfuko. Msupa linso wakalewa na pesa nkasema ndampitia uko. Now let's get back to reality. All of these niggas we stomping them. I had to get on the track with the queen. Girl, you a G, man. I'm loving your confidence. And on the real, you on your level. A lover, you pushing your feet on the pedal. Nambona mjifanya mjipia mini mkale. Why do you think they call me Julius Yago? Kanibas, mini baba kamiti. Jessica Kure za tarakani. Jon Snow kwa hii Game of Thrones. Juu mikono zangu ndo zinadara kalisi. Mini msewa kismat, para sina. Swara sina na asara sina. Ukitaka unaweza uliza asara mina. Nina hype kele movie ya Sarafina. Lijua tukifanya kolabo hii industry tuta mess. Jutrap tunapiga na kalena inakana mzuka fresh. So next time you see me salute me juu mindo the Buddha, yes. Nadhani mtezana na ojeki kuja na msupa S.
Kayole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na msupa S tushajipa mashukli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Wakidanda rudi chini. Watajua wajui. Tena rudi chini bado. Watajua wajui. Nenda mbele bado. Watajua wajui. Nenda mbele bado. Watajua wajui. 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 Watajua wajui.
Kayole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na msupa S tushajipa mashugli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Yeah. Cuman bawa pendurit kau taruh sini. Iya. Kau taruh sama supaya sini.
Iya.
Iya. Lagi ni weh papa cuci.
Iya.
Tena itu apa papa cuci ne?
Iya.
Atau pernah kau biar nak kesuai dia kurang berang.
Jones.
Karena kita respect the oak.
Respect
the OG. OG.
Spend.
Kita musuh supaya satu aku pelak maraton, satu aku pelak
maraton,
satu aku pelak
maraton.
Apa aku nama Zishi?
Yeah,
Zishi itu tentang musik.
Kapisa,
mana menaga?
Yeah.